Zinga family.
We shine up a bit.
Sana ifo drop shame insuda umuntu wawo kumubika kumsuda napakura chimo bakufura eta wawo kumubika kumsuda wimbona kembo tembo timure bonga swag me with the nisha kwa tarifu tunchibereshi fo kuno na bakai ambo sana kuno kuba kutukai no wando kusangwa na kembo ene wala umuntu wawo kumubika kuwaya akusarure opantu mukaya kupelo mochinshi mutumba maya Shangwata pole fokunchila narikana Tabampita mugemu na defender kwa titana Era pupunga fry chikishana Ninevo vini weste ya wamana sana
Ukuichefya sana kuba kutola Nabakadori bonze elo ni mupole Belo mchinshina na kupo mchinshi Respect imafuni kwa pweza fulu kalova Iwe Hambo sana kuwa itukai Hambo sana kuwa itukai Hambo sana kuwa itukai That's why sini machita chibereshi na bakai Hambo sana kuwa itukai Hambo sana kuwa itukai Hambo sana kuwa itukai Nukupanga chema afu nukukira kutukai
Inafuse na afu tafisha walafu Nipasa shea juice munga yomi mahafu For ale mfo tu sango lose kumastafu Ule jenti wa muge munga walafu Don't chivele shilesi wimpalesi I don't stress this day zina offense Noke chase or local inspect for 2 days Tuko mfuana my nigga just do it This is real me ya my nigga have made it Hello undelele kwa zina ikala siha Bala mpe baba nowe nebo kiha Mpelefe banzi na chikolo kilo Kinka kumfanga wakunda audiha Look at you and you look at me Da wakalimu ni yebyeve when you see me This is true shit hope you hear me
Ukuichefya sana kuba kutola Nabakadori bonze elo ni mupole Belo mchinshina na kupo mchinshi Respect imafuni kwa pweza fulu kalova Iwe Hambo sana kuwa itukai Hambo sana kuwa itukai Hambo sana kuwa itukai That's why sini machita chibereshi na bakai Hambo sana kuwa itukai Hambo sana kuwa itukai Iwe Hambo sana kuwa itukai Nikupanga chema afu nukukira kutubai
Sepika kwa su mchinshi ni mkongole Mchinshi na mipecha lenga mitongole Sipaka ndia temu podali ni mainika Mukampe mkongole okesha kula mikonka Sispanga na mitati anti Tekutile miaka shandi shilipati Mchinshi chili machipita seko Wanipasako na ine nikupasako Ule mpita fenga ni no respect Na kumposha wika panga mistake Sewa eva kamona na kwa kukweva Mchinshi wali wama na kwa kukweva Umusalu loke vose tuwali kwata Satifia lenga ambo fima ano tuwa kwata Ife mupata na ife kutuwa pata Uto tutala times tu na kwata
Ukuichefya sana kuba kutola Nabakadori bonze elo ni mupole Belo mchinshina na kupo mchinshi Respect imafuni kwa pweza fulu kalova Iwe Hambo sana kuwa itukai Hambo sana kuwa itukai Hambo sana kuwa itukai That's why sini machita chibereshi na bakai Hambo sana kuwa itukai Hambo sana kuwa itukai Iwe Hambo sana kuwa itukai Nikupanga chema afu nukukira kutubai
Kafuche ala Sachiri Okalai
Avex Music
DJ Joe Brown Lipo Cheese Black City
Onex
DK Maomi So Sick Achan Fatu Lipo Cheese Mila Mix Mad City The Game King Sere Spark Peace Reja JSP 140
Exclusive
Bad Boy DJ Zinga Fami Achan DJ Deraru Edimani Patown
Yaka
It's another Rakes Young Mixtape Bad on the beat baby